Had money for life.
Westside music.
Wake up. Let's.
Kupila wa magazi ya kima absent. Kaniti ni rumbezi. Kupila wa magazi ya kima absent. Kaniti ni rumbezi. Yosea. Umata mwa mota. Yosea. Umata mwa mota. Kamso. Kutoko mere mea iba. Kutoko mea. Kamuso kiwa na eva sea. Kupila magazi kima lojuana. Kutoko mea. Kamuso kiwa na eva sea.
Let's go. Na miuto mo ikashaula neba. Hanipale vikufuma na sakucha. Muli kacheko ikaba nyokola chala. Nikezi faka fast in 2 days. Kile muli pesa ula kut these days. Kashimani kanalolo kaba potes. Haiva mule muile kuli nipalezu. Temu ikashaula can you don't help me. Nansi ndekiti kawa kwa mutava. Kuna okia muitambi last one. Muka ni upula de muka tunga. Mami tumwala patepo ya fetuwa.
Kupila wa magazi ya kima absanda.
Yes.
Kaniti ni rumbezi. Kupila wa magazi ya kima absanda.
Kaniti ni rumbezi.
Yosea.
Una you.
Mwamota.
Kamso.
Yosea.
Misa Sages.
Mata mwamota. Ayo
Jesus God.
Kutoko mere mea iba. Kutoko mea. Kamuso kiwa na eva sea.
Kupila magazi kima lojuana.
Kutoko mea. Kamuso kiwa na eva sea.
Lo que money muale, demo luyes es a vela colinulivale. Ya, inge manyando kia mangata. Demo ze luyes es anga vela colinulivale. Unyeza treteni antina mali. Mawona nibona abanivali. Manyando wan seza utari. Wapata nina niyo swalo kwa mazari. Nikoni nyanda chuana nisina pata pata. Mifufuzo mapata kaza zikani nata. Nina niole kamane kwa simota. Vya hao bimbaya mbaya kele upumbe kawena.
Kupila wa magazi ya kima absanda.
Kima absanda.
Kaniti ni rumbezi. Kupila wa magazi ya kima absanda. Kaniti ni rumbezi.
Yosea.
Umata mwa mota. Yosea. Umata mwa mota. Kamso. Kutoko mere mea iba. Kutoko mea. Kamuso kiwa na eva sea.
Kupila magazi kima lojuana.
Kutoko mea. Kamuso kiwa na eva sea.
Just because it's a payday. Get the money for two like a top pick him high. King Halukataza anasa high. Hana nekele wafambunge ya high. Life trolley kima ups and down. Yes, nalumela hamle mbone is down. One day you be kneeling down. Koni kupaze msina not sharing man. Mulube ile mabizo mwakomboni. Ni haiki alufita se muko pa mafoni. Mbone, hivo na ba story ya levale. Lutile, siwa kula butuku wambande.
Kupila wa magazi ya kima ups and down. Kaniti ni rumbezi. Kupila wa magazi ya kima ups and down. Kaniti ni rumbezi. Yosea. Umata mwa mota. Yosea. Umata mwa mota. Kamso. Kutoko mere mea iba. Kutoko mea. Kamuso kiwa na eva sea.
Kupila magazi kima lojuana.
Kutoko mea. Kamuso kiwa na eva sea. Kukoni uchampio. Kima ups and down. Kaniti ni rumbezi. Yosea. Umata mwa mota. Yosea. Umata mwa mota. Kamso. Kutoko mere mea iba. Kutoko mea. Kamuso kiwa na eva
soko mela Kamu soki wana eva sena
Kukoni mchampio
Togomela Murigani
Download it from kiniswa.com
Voice and musicblog.net.